ngesikhuphuke ndibuyisikafeshe neloto ndabona sekumanzi phansi kudlala ipiano ndiphilisa amakhono dishako ngaliwe ndaba namane ngilale ndlinginekunitha ngengubone nenyawo lami babathethelela abantwana bakhonkosa bazi le nto ebenzayo bengicela ninyusama sokisi sikandiyana sizofika asibonanga ushepshengo thina
Yeah. Jaipa pumilanga samba sexy siyathelela sibase mimini ayijiki mntana manji tshesha lalela uvutha amakni angilandeli ngishisa amapi kodwa mzamile ngiceli nine ayishe mayiki
Chance of business in your poverty. You kick in is a ticket. Bobby said, I'm a positive. Say, we should be.